yange sirimba kwensa nyuli yange bari wamba naba banjogerera abakugamba ngawe sikusanira nebabizuza ngawe kwigayirira okwagala omuntu bakange kiruma oh laba nayenze kwebaza bino ebibate wona tonjawulira tukanga tedalo batobiwulira naye gwe nogumaze mozikiriza nkwanja kubulamu bwange n'omutima gwange mbambi n'omusi wange ntamukazi wange lubirizi bwange laba kwensanyu lyange nkwagala obulamu bwange n'omutima gwange mbambi n'omusayi gwange nkuyita mukazi wange lubirizi bwange sirimba kwensanyu lyange singa omutima gwali gwegula wali kula byamutawe kusula wali tegete tinebye subiza mazima ko kanze kansubiza otunula kintu kimunga wesigwa mbera mulaluze wesikwesiga onyanate ku katimba kabalimba bulijo mama kwenkalirirwa nkwagala obulamu bwange n'omutima gwange mbambi n'omusayi gwange nkuyita mukazi wange lubirizi bwange laba kwensanyu lyange nkwagala obulamu bwange n'omutima gwange mbambi n'omusayi gwange nkuyita mukazi wange lubirizi bwange sirimba kwensanyu lyange Subiza mazima ko kanze kansubiza otunula chito chimunga wesigwa mbela mula luze wesigwa sigwa